Tiki, lote lelo tusikize mboko, mboko, mboko. Tiki, DJ, uya cheza kawewe.
DJ Stone.
Mamazi wanataka nende bash, bash.
Machali wanataka nende bash, bash.
DJ Kev. DJ Brian. DJ Stone.
Mi, kani beat na ua. Mi, kani shash na tua.
Stone.
Shaker, dodo.
Kev.
Kemba.
Bash bash, tu na pika bash bash, baby bash bash, bisi toke bash bash.
Niko rien na vifuata niyo, zimeshika na vifuata niyo.
Chapa yani, chapa yani, nita kirere, nita chapa yani.
Tupa kutupa, nina saka ganji, kisha lipuka.
Tunakuliza leo kivuvuzela, zimetushika, zimetufunga kijela.
Pele kena ring, kiki waka man, pele kena ring.
Pigwa mboko.
DJ Kev.
Watch me finesse, watch me contest. You make all kind of time dress.
DJ Brian. Stone. Kev.
Mindo bell ringer, no pele canarien.
Dengedeng, mindo bazeng.
Mindo boda, kitu da bodobo.
Brian. Stone.
Mbanyo na watesa mina penda.
Unipita itabidi umesaka mwa Kenya.
DJ Kev. Stone. Brian.
Natesa ukunjei.
DJ Stone.
Nasi kipe inyama, na kikita inyama. Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama. Nasa kata inama, sikata imama. Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na iguliki, koma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na iguliki.
Kichungu
Niko madao
na minataka
DJ Kev.
Chodora sasa
DJ Brian.
Nyoka ya shaba
kadibeti lazima na imada. Marathoni lazima atangada. Seremala so na ipiga randa. Simi ni kaza na ikula kwa veranda.
Nipe head ya nito me make mind. Funga mlango sikamu on time. Number 7 figure 8 kula 9. Leo ni lazima utakamara 9.
Chunga nyoka sana inatisha. Kuche na wacha stripes tatu Adidas. Hakuna dawa, hakuna kupona. Tukujua kitanda, hakuna kusonga. Shikilia po vile mse anataka. Sauti nasikia tu ni ya paka. Piga kelele jirani wasikie. Nyoka ni ya shabe vinyambie.
Nasikipe inyama, nakikita inyama. Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama. Nasakate inama, sikata imama. Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki, koma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki.
Kichungu
Niko madao
na minataka.
Nyoka Chodora sasa. Enga
Nyoka ya shaba.
Cheki mimi ni pedi wa mapedi. Napenda minji mahagabigi. Kitu napiga kuni hadi kuto. Sema fuckboy kucheza chini. Na huku chini nimebeba kidupiki. Wanaogopa mini kafiri. Nisha idomboza wangui akachizi.
You got, I was the first motherfucker to get
this. Niko kwa sauna na nimewasha loud. Tuko zile area nyimwezi kukwa allowed. Tuko tirena mangyozwa na marasa round. VIP zile area zinanga makrowd. CTID bado niko around. Niko kubwa sana utadhani ni madharao. Niko ukurwakana na rarua mara. Chikado pita na fence ruka mawai. Niajika mene. Kamni kukis hisi kameme. Kamna tlakibe sina kirende. Flete kirende.
Nasikipe inyama, nakikita inyama. Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama. Nasakate inama, sikata imama. Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma. Nakukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki, koma. Nakukembea kwa kitu, choma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki, mojo man, nakizime shika man. Gwelo shash, akitisha zima man. Niki petro, itisha pita pan. Katika niba, kuna penga ina ban. Mojo man, nakizime shika man. Gwelo shash, akitisha zima man. Niki petro, itisha pita pan. Katika niba, kuna penga ina ban.
ningekuwa jogo ningelisha rungu bubu ngedhani kuna ngori akipiga yake nduru jugu huku manga na kinduku marash ni anjoti ndani ya boxa nundu ikusi na fude nayo siezi kula kavu chuma ilale ndani ice kizie kwa mbavu thomboda thomboda ajimwagie madafu njoti yangu ni shasha panyaru chubui nazama chubui cheki ishaganda chubui aliringa na namba chubui cheki asha mangwa
modo man na kizime shika man gwelo shash akitisha zima man ay niki petroi ticha pita pan katkandi baku na pinga ina ban ay modo man na kizime shika man gwelo shash akitisha zima man ay niki petroi ticha pita pan katkandi baku na pinga ina ban
ay pigwa kumbi na spanyo wa oyole shika chuki ziki shika unitole na kwa muti paka ipigwe vidole na manjuti migini kumwaga kore ana haga bigi sura ni akodhe pigwa kishuti niko daru na chachisha na atoti mode wangu anakuja daru na kohoni tapika kwa sing adibudo mwagenjoti mabrika mchezo ya watoto na ningori mapatika zote zimejezo na mangori mabigiji zote zimekulwa na madogi kijiji yote ishambuliwe na kimbogi
modo mana kizime shika man gwelo shash akitisha zima man ay niki petroi tisha pita pan katkandi baku na pinga ina ban ay modo mana kizime shika man gwelo shash akitisha zima man ay niki petroi tisha pita pan katkandi baku na pinga ina ban
koni nifike koi nange sokoni duda ni bigi buda kichwa sioni chapo hiyo kitu hadia towe maoni kwa mabeshe zake venye uli dishia jikoni kabla sapa ifike kabla vena ishike sunajua mini dume napenda vitu za kike na unazo kwanza venye nipo ina pip mlegezo nikubomowe nikujenge kama mjengo na venye nime steady mujulus nina lengo na vixiko hapa nili kuja na kingo siyezi chapa dry kuna maji migingo nimejeza ngeus album status ni single
modo mana kizime shika man gwelo shash akitisha zima man ay niki petroi ticha pita pan katkandi baku na pinga ina ban ay modo mana kizime shika man gwelo shash akitisha zima man ay niki petroi ticha pita pan katkandi baku na pinga ina ban
modo man nime kam na kiplani edu mam saka biz tukabani maitha tujikata ndo wa wang si wagotejo manjuti utapakwa kana kani kora kona kona kora na kokora kona kana kani kora kora kana kani kora kona kona kora na kokora kona kana kani kona kora msidika shika bole mokorino hao kiti na gonga na sisiki uchungu hao sitika wada baki ya inyuru nao ingome itashika dichizo inoro nao
modo mana kizime shika man gwelo shash akitisha zima man ay niki petroi ticha pita pan katkandi baku na pinga ina ban ay modo mana kizime shika man gwelo shash akitisha zima man ay niki petroi ticha pita pan katkandi baku na pinga ina ban ay modo mana kizime shika man gwelo shash akitisha zima man ay niki petroi ticha pita pan katkandi baku na pinga ina ban ay
Sogidomo ala Ushaniletea tumudomo ala Nilikuteka kimangoto na thani nivajo Kumbe niliokota poko Akili liagwembe selipenda dudu Nakadra istat siapatiwe mudu Nakana liya kutu siapatiwe muju
Sasa ex, chani yo Akisaltia kubana adi unimaliza Ikiza ibiza, mama mapiza Baridi ya priza, suna majira Mapunyato sasa akikara kuingiza Single flani, ponye miujiza Suna benda, Tony, kani sina Tony, kani sina
Basi cheza na dudu Cheza na dudu Baby cheza na dudu Presi mefika basi cheza na dudu Pigwa marungu Baby kula marungu Minataka ni kukembe mama Kuna vile unanipa tama Wacha nishike jegi yako kwa mate Ntainyonya tukifika kwa bae
Niko na mameli, itaki na mili Wakampu touch mwili, na wapewe mbili Nikicheki madem na geoka mikafiri Si siri no sarenda mi albashiri Msupa soba, na minko maji Achangu sengoda pia kue maji Ashala liye shoulder, nepiga roo safi Mkono ndani ya toza rungu shaji chaji Kwamba na umbanga kanabi Lakini nikipewa na ipiga kama G Kawa toto tunaisabu ABC Msupa takisonga amekuwa matu kwa D
Basi cheza na dudu Cheza na dudu Baby cheza na dudu Place imefika basi cheza na dudu Pigwa marungu bikula marungu.
Kufika mwisho nilipiga niko inange, natakia pungi vimetulia doi pangu. Imefogoza makina iko kidale doi daru, katokoza bodongo itabakini wa ulambe. Lirikali mutil na domani, na wakoza mitari mbuzi toa ndani ndani. Na doboza fogoza na karaimski mkali, ndo mana nasikia nikani ko beach kwa bahari. Napenda keki za kizito chana gasha, juu kila siku nasikia galazi jome ni party. Itaka party ni party na party na party party, ndo mana unasikia mistari zangu ni posh posh.
Mi kani beat na ua, mi kani shash na dua, mi kani vajo nyandua, kani sape na fua, kau juu utajua. Mi kani beat na ua, mi kani shash na dua, mi kani vajo nyandua, kani sape na fua, kau juu utajua.
DJ Brian, DJ Jeff.
Respect to the maximum.
Mi kani beat na ua, mi kani shash na dua, mi kani vajo nyandua, kani sape na fua, kau juu utajua. Mi kani beat na ua, mi kani shash na dua, mi kani vajo nyandua, kani sape na fua, kau juu utajua.
Yo, calling all units over. Shambulizi na wahuni over.
Maybe opposite day.
Warembo kutoweka kesi serious. Juwa narudi bila tupi au sindila. Like whiskey. Hiyo ni petroli ya mashini. Bless my room kana zizi. Ni anike hii mattress kama wiki.
Ban Ibra city shash. Chin Mali ende round. Kitu safi toka south. Rastaman water guan D. Na wadigida waroro wakitikita.
Mi kani beat na ua, mi kani shash na jua, mi kani vajo nyandua, kani sape na fua, kau jui utajua. Mi kani beat na ua, mi kani shash na jua, mi kani vajo nyandua, kani sape na fua, kau jui utajua.
Stone
Shika toto
Kev
Kemba toto Wulan Shika toto Wulan Kemba toto.
Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kama kuna ana mama yako usikuja hapa. Kama kuna ana mama yako usikuja. Kama kuna ana mama yako. Kama kuna ana mama yako.
DJ Brian.
Shika toto Wulan Kemba toto Wulan Shika toto Wulan Kemba toto.
Kama kuna ana mama yako usikuja hapa. Ana mama yako. Kama kuna ana mama yako usikuja hapa. Mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako.
Wacha ni finesse, wacha ni kutest. Lone girl ka leo tandress. Nipunguzie stress, mjulu bang. Bend, niku bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheda. Sio bomi nalipuka ni mavela. Tumepuliza leo kivuvuzela. Zimetushika, zimetufunga kijela. Riang ni kukamba tia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako.
Kani piga mate. Kani kwata waya. Kakonja na kapea miti. Kuna nduru gizani tititi. Bobo shanta ya Dushka wika oma mama Santo kaka Nyundo msumeno tunapaka nana. Nyonga nduru Cheza chini kawa iguru guru. We mtamuka skari nguru Wakora kakondani sinituru.
Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna
basi kidem. Na
choma macho ukipretend, pretend. Mi ukata maji tuma weekend, weekend. Kani date kata wiki ina depend, depend. When shallow end ama depend, depend. Unataka lion ama kiden, kiden. Sura na kupeka five haga kiden, kiden.
Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako.
Mama zimu wanataka niende bash, bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
Zungu na mkamba zizi clash.
Mluya na makuku yoni bash, bash.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Kwa mdomo ni meja za machewing gum na gut. Mashwari wakicheza ma ping pong na ass. Mavela tunazimosha kajiko na gas. Pigia kina niko timo na mwes. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby back it up, mina penda that ass.
That ass ina bounce marvelous. Usiweke back, mina penda ukirivers.
Leta ma drinks na makoro. Kama na bleki basi wacha dema do. Ro, kama taki pigwa mbo. Wacha kalale guest room na magodo. Ro, kama taki pigwa mbo. Wacha kalale guest room na magodo. Ro, mazi wanataka nende bash, bash.
Machali wanataka nende bash, bash.
Zungu na mkamba sizi clash, clash.
Miuya na makuku ya ni bash, bash.
Super kwa get, anadai java the debt. Ninadai kumarinet. Super kwa get, anadai java the debt. Ninadai kumarinet. Super kwa get, anadai java the debt. Ninadai kumarinet. Super kwa get, anadai java the debt. Ninadai kumarinet. Ninaeza waka sana. Jing jing tukisonga tangu jana. The painting wanna put it on kijana. Tukisonga na idha. Tunasonga na idha.
Tunasonga na
idha. Taona na maidha.
Taona na maidha.
Inawaka na idha.
Inawaka na idha.
Amebeba mabidha. How you doing, Aisha? That the way you love the way you
feel. Kila mtu mahali yake, mahali yake. Mahali yake.
Waria.
Kama si kontani basi nipate kwenye ba. Kwetu hewa kika ilipuliza ni ba. Kachumbari chapa kombe smoking ndani ya van. Kisha moshi mbili niko iron kala kaniban. Digi dam zulu black uta duck. Bash na mangoko wana behave kama duck. Bash sayanda uneza susi tumdak. Sasi tingisha tingisha mawolo lilo. We muderu moporino. Mogi kimonyoski mpaka maalbino. Kaki paka makeup kana kama latino.
Inaeza waka sana. Jing jing tukisonga tangu jana. The painting wanna put it on kijana. Tukisonga na idha. Tunasonga na idha.
Inawaka na idha.
Amebeba mabidha.
Wacha nikulame lame. Wacha nikukeme keme. Keme keme.
Yo, siwa sana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Ngoma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi nani. Easy kama do re mi. Do re mi. Do re mi. Doremi kama doremi, 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 doremi. A, E, I, O, U. Wida waka bad boy tangu class 2. Ni A, E, I, O, U. Wida waka bad tangu class 2. Ni A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Wida waka bad boy tangu kangu kangu kangu. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Wida waka bad boy tangu class 2. Form 2, nitekana kwa lupi. Siata nipea panuwa tinioshe staff room. Jahidi vile utaeza boro usidozi mapema. Alafu after mate useke kitong kwa meza. Kijani ya mabati basi kelele sitaki. Fimbo jom zintu hata itoshei kwa kaki. Vile ngoma inachuna wacha isonge karuma. Moshi ndani ya medula kasi fila sauna. Kani ganji misi na sinta kuteka tuna luga. Kani sura wehuna jo misi jali nita kukumba. Tingiza yotako dogo dogo na doido. Landia tinge keja nita kuingiza tana diro. Brida utero wa kenyamu na mastingo. Yoni nyonya sana menigoza big skin. Chua sana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Ngoma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama do re mi. Do re mi. Do re mi. Do re mi. Easy kama do re mi. Do re mi. Do re mi. Do re mi.
Nilianza kudinyana nikiwa class 2. Nilianza kutumia madre F2. Pigia Jet Li, pigia Jackie Chan bana. Wambie leo tuna mbugi ya kurombo sana.
Wacha ni kulambe lambe, wacha ni kukembe kembe. Alejandro, Morio, Anzenza. Mana kwanza nko wakutu ndani ya Vera. 69 missionary na whichever, whatever, however, and whenever. Mini fisi na surumi ata kilema. Ngwati na icheki ndani ya cinema. Najua safe days zako za kalenda. Come, come, ebu mwaga tena. Nilikuwa jiga luta mia Mandela. Alejandro, Zadi, Fatela.
Chuma sana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Koma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama Doremi.
Mana maringo mi upenda chapa na tarimbo. Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga. Bila da permission, bila da permission, bila da permission. Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga. Bila da permission.
Napenda kujua shaka kuna kiroma. Penye kamebeba duga kana nikoroga. Patangangaza sadaka tapeleka kwake. Sister, Sunday, sare mapara. Monday, kunidaradara kipara gizani. Guara guara kanjwanga kuchapa 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 kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa.
Bas bas jo kama na maringo mi upenda chapa na tarimbo. Mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga. Bila da permission, bila da permission, bila da permission. Mi uchapa chapa na
DJ Jeff, DJ Jeff.
Watrange makata chura baki. Heru wenki na toto poko winki. Mteke wiki gizani. Pige miti titi titi piki. Kiki kiti pinji linki mijini. Ingi kingi zigi zigi mijini. Ningi mini piki piki piki. Piki pongi cheki doki kashoti. Pika koti
chain ori ori niko kori kori. Fuko pori pori ndi nimejaza kama kori. Ameshika kutu siya naka fori fori. Shika tori tori chezi ya doli doli. Cheka msupa ana mabui bui. Unastuka nimekute kana unijui jui. Unataka single flani za magui bui. Kauna swara kuja area nina tui tui.
Kinauma but itabidu zue.
Nasema damn nigga nigga mene team weekendi. Come me baby do you kill me deadly. Sema damn nigga nigga mene team weekendi. Come me baby do you kill me deadly. Chugge
Zita nao chapa na nina tao. Zita nao chapa na nina tao. Zita nao chapa na nina tao. Zita nao chapa na nina tao.
Hodi wa moranga ni mekam na mandom. Tuzi tirini na zeti zimetoka ngong. Kime wako wezi mpata mini kasadam. Wako kumina reda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchazo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchazo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko, pigwa mboko.
You the best mix of music. This is DJ Jeff.
Keep your ears and eyes open
because you're about to go to a whole new level, a whole new level of entertainment. DJ Stone, DJ Stone.
Toka green ni na jabani kuchum. Ni kusetie kichom. Ni kurolie kindom. Ni kuchambue kifom. Ni kumangie kisho. Ni kudarue before. Ni kuzamue dufo.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchazo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Kizi tide tunasiti zina kawaram.
Na wafili kana rada na wafili kana rien. Au narada mze ya belisha rieng. Hapa niko sakata sakata kam sakata. Chika yoyo kamata kamata kam sakata. She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
If you get step, you na penda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sona juwe weni sugu. Mange soko wa udai weni nugu. Wa ukuja kwangu wakidai njugu. Security ni achi wanadai rungu. Reni gani acha, nilidhani acha. Jona rungu acha, mbolo flani hapa. Pige punyeto akikaza kani dry acha. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichingu ikani ngale acha. Christopher
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mun peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata niwa. Zimeshika na vifuata niwa. Kwa the ring uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mun peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Karika Steph, my 3-pointer too. Sifani, Stephanie wanga na yangu tatu. Jujoti zangu wanga roundi, tatu tatu. Muhogo bigi mini mluya, mi upiga kibantu. Ting-a-ling-a-ling, school bell a ring. Na mindo bell ringa, na upeleka na rieng. Tuma pin, nimejipin na makoro. Na kapenka na ninyo nyambu. Ohoro wakwa, wenda wakwa. Inanifanya nisike kushika matakwa. Izoza kwa, chiezi kuva kwa. Ziko na riengu shinda hata za mama kwa.
Diwa muranga na gibike tobo. Budi zangu kama kanzango mongo. Kwenye pedi wako lungo leo meno. Kwenye pasto iva shoda ndopea neneno. Sizi mwaga inje isi majambosho. Midobo dhobo dha kitu dhobo dhobo. Apa kuna zapo nyetu tango leo mbengo. Nisha pita na kadem kapedi mapengo. Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata niwa. Zimeshika na vifuata niwa.
Mafta kutekwa kakao njirudi soba joja tete mabasi sivuti joja na kishiba kiuzazi ya naibisha maganji sijali juyani kondule uchoma na makuku nazima manga lafu buda hizi kutu nazima mwaga bobi bado ni ya magazla mastone na marache na bibi material la panjaka cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life tata tunitei na mangwaya lafu my guy wacha wasi wasi ya bill jona bye after ni makuki na keki kwa life pesa na ukipleki jokesi but that I've got in my cookie and I can't keep on that. There's not only baby, but yeah, yeah, but that.
It's DJ Stone, DJ Brock, DJ Jam, DJ Jam.
Bila taku ni gopa si uli ni show me uta why ni choka atangungu kama uta koki ni kota so why that booty baby why that booty suna jona penda yako do some booty why that booty baby why that booty suna jona penda yako do some booty twende donda sama donda sa donda sama donda sa donda sama donda sa why that booty baby why that booty niko chizi kambi flani niko fiti yo ni mistari kujendika niko studio za wengine zimeshika ziko Siki na isende sana hadi ngware yo Na mamuri wako fiti semu radi yo Kuna tungu na tuko fiti tuko sawa yo Na kuna jirani anadai mpango kando yo Aki anadai ni mdondowe kama indi yo Hizi shike ni zichape mbaka zilale yo Tawa ngware ndio mtaani sema ngori yo Masi sako si ni mrembo siyo sare yo Ana mahaka yo ni bamba yo ni mada yo Kutoka jana hadi leo mi umtaka yo Taka yo, taka yo Taka 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 yo Yo yo
Zanga tu
Mlipatana wapi Na alikuwa na kina nani Na alikuwa na kunywa nini Kayo ukunywa na mlifika apaje Mlipatana wapi
na alikuwa na kina nani eh. Na alikuwa na futa nini kayo ufuta na mlifika apache. She one tulipata na tumtani. Day one kwanza alikuwa medunga miwani. Alikuwa mekamku tembele ya jirani. Minani kwa ketapo nikadunga kambi. Kutoka sim kapata namba simu ikadunda yendo akainama. Wacha akageuka si akanipata mi. Nikitazama bonge la mahaga unaufala. Tena kajikata huku nikiwaza vile ndakapata. Contact iko so na kwasa kwasa huku ni kihope tuntaka pasa pasa. After a week tuka meet tena tutao. Same mat, same seat nkirusha machox. Aka ingia box and guess what fao. Alingia kwangu hao kabla ende kwao tewe. Mlipata na wapi eh. Na alikuwa na kina nani eh. Na alikuwa na kunywa nini kayo ukunywa na mlifika apache eh. Mlipata na wapi. Na alikuwa na kina nani eh. Na alikuwa na futa nini kayo ufuta na mlifika apache ah.
Playing you the best mix of music. This is DJ Tev. For more info call 0717-270-441. They say he's only known to have the best of the best video mixes that anyone can wish to see. DJ Stone. DJ Brian. DJ Brian. DJ Brian.
Oh yeah. Ato kwe mtamu ate wezi jikula. Peana, peana, peana. Peana yo kitu.
Nikona kudu, kudu, toa kudu.
Unaweza pewa binoculars. When you old school car inheritance. Unachocho bado na mashenanigans. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na hononi ass.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu.
Dada, dada, wani maliza. Dada, dada, wani chizisha. Kichwamba nimemea pembe. Bauru mujitepa tembe. Posta na wakata wembe. Sekete kakue kiwete. Pum pum na ipepete. Sile queen na mtepe tepe. Wasenge tuwa lenge lenge. Suramba na tuwa teke.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu.
Rumors zilianza. Alejandro na Trey Songz ni mabrada. Jeki zako ndani ni maziwa mala. Leo na dai tumangane na Viagra. Vision 2030 na supply mapaja. Na mapaka tuna stretch kama blada. Honeymoon yetu tutakopatala. We ni mrefu bati mind kutumia lada. Si cheki, si cheki. Si cheki venyo cheki mini msexy. Si cheki, si cheki. Si cheki atindozi haileti. Alejandro mlevi usemo kweli. Ana timingi mangoko wa mebleki. Nimetokia kisosi na madeni. Ukuta yangu ni mapiti za majeki.
Like a ball, make me think it's a tall and tough like a wall. You pretty girl, this a bad man a call. Make you fly high like a bird and drop down at all. Hey, tell your body good on it, I'm at me. Hey, tick mommy, back it up on me. Hey, this something so tight, it a grab me. Hey, anything mess, I do it gladly.
You bend down a bender. You bend down a bender. You bend down a bender. You bend down a bender.
Bring it
na nyagoro alafu kuwe solo kwanza kiwa momo buda na mchongo macho za kondogo chongo na memboko mpaka usogo dima kiwa kampwa na stone proper alafu kiwa badwa na dondosa pale downtown na dondosa pale down kudondosa
venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figure fire ni dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda
Niko kidali yo shamba na chuna mboga Leje jaza kwa chupa ya Tony Walker Ninataki ya mayangu na rieng Nazi chuna kama chengu kunyanda upigwa mboka Ukumanga kwa tuzangu za mboka Kuna panya supaka da kula nyoka Wakichaka kitanda riko na sofa Chapa chapa kichapa na chia
broma Penye ujibeba nga miudai miudai miupenda na penda Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda Figure fire ni dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran new die new die new penda na penda new penda na penda new penda na penda new penda na penda new penda na penda
pambulu luku washa kindukulu kamkipitani nikupiga mabibo pambulu luku washa kindukulu kamkipitani nikupiga mabibo pambulu luku washa kindukulu pambulu luku washa kindukulu pambulu Pambulu, luku, washa kindukulu, washa kindukulu, washa kindukulu
Aluta, X-ray, aluta Wash, aluta Ojikulo, aluta Pache best na ma boys tumechill tunakata mizinga Aluta, na ma dem on you come now now tunakwanga girimba Aluta Wetete boss utabaki umelola aluta Tuko jing na majong na mafanso kubezu anazoza aluta
Ati from zio kamni aluta Ati rieng za ponyoto ni mafuta Shikisha nditendo indi zenge ustupa Uliza guashua beba na mashuka Leto store ndio ni kuchome kibonus Ngore odi ndio ni kusho ukiponwa Rungu yangu sutabaki ukishonwa Pike mungu ndio ashikwe na homa Hii ni tension na itaji kuseti Mangyoswa kwa wengi na itaji kumedi Bashni ya waras chui ni kue kipedi Kauna usoro chui ni kueke bendi Bashi go find chui ifike weekendi Awa supo wate na wapika paki Sina ndai nilipote zanga kaki Ngeus ako jabana na dice chui french kiss
Pate best na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta Na ma name wangi kam na na tunakuanga girimba aluta Na ma wetete boss kutabaki umelola aluta Tuko jing na ma jong na ma bans wako bezu wanagoza aluta Aluta
Jodina
Bash bash tu na piga bash bash Baby bass bass usitoke bash bass Bash bash tu na piga bash bash Baby bass bass usitoke bash bass
Tupa kuchupa, tupa kutupa Mina saka ganji kisha lipuka Punguza yo kupa, tupa kwa pipa Nini na kipaji na jom na pamika Kama nili tegu ni pato mepika Kama we ni maigu ni pato mekisha Sura za mababu mazizi na tisha Na kama wezi moni tabidi na pisha Ikus inatupa siyezi fika bei Heri shike mafuta ni jipige daily Nikisaka shimo ya kunitole mabebi Maziwa iwe fiti toka kwa za jegi Mini mauru bila katapila baby Mini mauru bila katapila baby Mini mauru bila katapila baby
Jegi day on the beat
Kutupa, tupa kutupa Mina saka ganji, kisha lipuka Punguza ya kupa, tupa kwa pipa Mini na kipaji na kisha
Only one yellow, alo
only one Jello. I know Jello, Jello.
Jagged Day on the beat.
Tupaku chupa, tupaku tupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na drum na bambika. Kama nilitegu ni pato mepika. Kama weni maigu ni pato mekisha. Sura za mababun mazezi na tisha. Na kama wezi moni tabidu na pisha. Ikusi na tupa siyezi fika bei. Heri shike mafuta ni jipigi daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebe. Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Adi ukiamini Mungu bado utadedi. Hii ndio ufale ilfanya sikio zangi pedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Piga hiyo shasha dizina lipuka. Pita morio sash chezi nae kaboka. Piga morio dash, piga brother ya luta. Zema team siku sako jua inatisha. Ukiwa na wakando utaki kapicha. Ukiwa yule wako mazona chachisha. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Kumbuza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipa,
na fuma
ngepita. Wale manga, manga mo fini. Wale manga, fini. Wale fini. Wale manga, manga mo fini. Wale manga, manga mo fini. Wale manga, manga mo fini. Abuana zama bibi zao.
Nanda imekazwa ndio shikishi. Napita nikikata nikisipisi. Napiga hiyo kitu inapisipisi. Ukiona mina mbulu juan kwa masi. Nakemba wambu shiko njeri na masi. Hizo shimo zote mina maki. Nakata best William loso na kesi. Toboa kasongesho. Bliki cho 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 icho. Toboa kasongesho. Bliki cho 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 icho. Toboa kasongesho. Toboa kasongesho. Kasongesho, dikicho, ito ito, kalongongo, nabanono, kilokolo, chambao, kutengwanga, wabrao.
Wale manga, kamanga ngo, fini. Wale manga, kamanga ngo, fini. Wale manga, kamanga ngo, fini. Mbwana zama bibizao, fini. Wale manga, kamanga ngo, fini. Wale manga, kamanga ngo, fini. Wale manga, kamanga ngo, fini. Mbwana zama bibizao, fini.
Shimbili na majani. After this tupatane magizani. Ujanki msondo zitolewe parking. Mzeke ready ready zianza kujumping. Ka kata katanisha. Ka kata katanisha. Katanisha yo staki yo kota. Katanisha yo staki rombo saka. Ka kata katanisha. Ka kata katanisha. Katanisha yo staki yo kota. Katanisha yo staki rombo saka.
Leni project ento wateka. Pata mi base, pate na mapaka. Ni mapanya tuko busy tukisaka. Izo panya root leo tutafieka. Nika sport kwenye club kakibanju. Body fine nika wine kame kwachu. Kumbe kukacheki nika bantu. Hakapeni high heels sake low shoes. Kwake ni maripit siyo wandu. Nika wacha kame peki kwani IP.
Mwaki, kuna kitu inabaki. No madamu wamevalia makaki skanki. Moshi mbili na majani. After this tupatane magizani. Ujanki msondo zitolewe parking. Mzeke ready ready zianza kujumping. Ka kata katanisha. Ka kata katanisha. Katanisha yo staki yo kota. Katanisha yo staki rombo saka. Ka kata katanisha. Ka kata katanisha. Katanisha yo staki yo kota. Katanisha yo staki rombo saka.
Buda ombulu ombululu. Nikireta buru panga kama kuru. Buda ombulu ombululu. Nikireta buru panga kama kama kuru. Buda ombulu ombululu. Buda ombulu ombululu. Nikireta buru panga kama kuru. Nikireta buru panga kama kuru. Manyungu, manyungu, manyungu ruku. Buda ombulu ombululu. Nikireta buru panga kama kuru. Manyungu, manyungu, manyungu ruku. Unajifanya kishasi na ngeo suni kinyaru. Mbona mnanigudhura kwa ndoto. Misha kido kijana wa majoto. Sitambui mi utaka adipoko. Wakiroyo ni nambuki utoka potpo. Chapandisha turi ushinda kama loto. Manyoto manyoto juu mboko mboko. Na mugia diepewe ngafia pate joto. Ajifanye wa mudheru ni mkule soko. Nikumwaka chapsa kwa uba za masoko.
Arukido waga.
nishaniti short on seat console machine ski nik accelerate console wa fiki
DJ Mina
kada fiki have a
plan DJ Jeff
turn the first time slowly wapi dance move if you know me tanga mka usi sneaky si fomzi ukuta ka kila wiki oya 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 kama shika washa fire what a hipa what a guaya ilisha wa show me mambo mbaya short and brief no wasting time here I'm happy mutha raving we see time no move to save wakati masani ya breakfast jumsani hey short and brief no wasting time here I'm happy mutha raving we see time no move to save wakati masani ya
breakfast jumsani
Dizen mkorina kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Dizen mkorina kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Dizen mkorina kiwa jaba Dizen mkorina kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Kukumanga weni kukutaga Dizen mkorina kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Mine kuskama saba mora Natuba juka si tanama dole makada shankati sako ja dole mogori na wena za dishada dole mogori na wena za dishada
kaina washa na chapa micha ras kaona daro kunyuma anza mwanzo kaona osha vyombo za mitambo juu ya kutu na teka mto hiyo kambo Keni poko na mepiga nduru Hapa kuna run moja menikaze ndugu Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu Mapunyeto ni fozali usijikune ndugu Kai uwezi pia uneza najisi makuku Kaka usishuku na nukia nduku Tuf tuf neza zama ndani otero Tuf tuf na kutemia jaba mapero Shuk shuk adi izo nyaru makero Ma tani uo Dizen mkorina kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Tarangi mina kimba Bado gari ni gari kwa deriva Nikichapa ni chapanga jutina Chapa ni chapanga jutina Na nikichapa ni chapanga jutina Chapa ni chapanga jutina
Teki nana na nina ni otero Teki dana dandia kambie pero Kanikus nataka nkambie shiro Nasidoana nishwana mashiro Digidia 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 wana Digidia 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 wana Digidia 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 wana Brozi kishikanga changa
Na jusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa deriva Na jusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa deriva Na nikichapa ni chapanga jutina Chapa ni chapanga jutina Na nikichapa ni chapanga jutina Chapa ni chapanga jutina
Pika pika, ringa, lima lima Piga mimba, chimba, chimba pima Vimba vimba, lima, zimba 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 ringa, bumpa, vimba dinga Mzinga kinda, kinda, wako pinga Vanga manga, shada, nanyandaka Uneza lamba, bamba, bausaka Chimba chimba, zika, bananana
Na jusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa deriva Na jusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa deriva Na nikichapa ni chapanga jutina Chapa ni chapanga jutina Na nikichapa ni chapanga jutina Chapa ni chapanga jutina
Yoda, ni hatari Bila nazitoka ordinary
Kisikebitia mavo juwa inachuna Bado meno iko funja mfupa Bado tempo ziko funja chupa Haribu mtuangu emezesha Usiku changa weserereka Shisha iko changanya kejefa Ronde pili na kuja wepewa Kunja mtugi gizani kisawa sawa. Mkumbushe ituma ni ya pawa. Na kono nasumbua kwa sara, lazima jui kutu inachuna.
Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, inachuna ati, inachuna, jaba natafuna. Inachuna nasikia kujikuna. Inachuna, inagonga. Na waroga ni kibonga. Teng ting nakatia. Teng ting napitia. Zimeshika mina reg tu mabia. Zikishika chora saba na dandia. Kukitembea na nare nika kipande. Afande sina kipande niko na omo. Mgenji koto kwa zabe nika nisomo. Mkwela kama nikware sita ingono. Mbasu wa evi jundani wa levi. Mabedi mateki na badu mabedi. Na medi na hedi na kando makeki. Na kata makeki nika nibash tailor. Inachuna kutu kwenye chuma inachuna.
Naje moyo na jiku na kuna. Nukuliza nini nunasema chakuna.
DJ Jam, DJ Brian.
Bate after bate. Bate after bate. Bate after bate.
Sound pia kwa rap yo, siyo mi sekto eh. Cheki design ni moshika vi sexy. Jina ni zero so in case if you didn't know. Tako ready syndrome kani metoka cheki. Alafu atina penda vagina. Bore koriji sim China. Ini story ya benzo na maina. Walikuwa kibonga ile time waki wa China eh. Mojo kwa nupendi vagina. Nyajuna kakaka vagina. Mojo kwa nupenda ki vagina eh. Cheki ati ngaje moyo na jikuna kuna. Nukulizwa nini unasema tia kuna eh. Ngaje moyo na jikuna kuna. Nukulizwa nini unasema tia kuna. Twende
bate after bate. Bate after bate. Bate after bate. After bate after bate. Bate after bate. Bate after bate. Bate after bate. After bate after bate.
Playing you the best mix of music. This is DJ Jeff. Stone. DJ Stone.
Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge.
Zimeshika tu makoro na mambuzo na tuboro. Kuishika tu bakoro, mina cheki kama hora. Na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge, denge. Zimeshika tu makoro na mambuzo na tuboro. Kuishika tu bakoro, mina cheki kama hora. Na madenge, denge, denge. Tuko na madenge, denge. Ati tuko madenge na venye. Waroro wanazungusha vibonye. Na denge sororo inatakenda na ringe. Kunyenye senyenye bigi kaza wakavinye. Ninyonye nifinye zikipanda sana ndege. Nishike nivinye.
Pereka na mo tara tara. Ni wafanye vile nilifanya kina sara. Mamiti kijiti kiboko akikwara. Hamini kidiki kijogo akilala. Mkuna mkunaji kama wili poze. Magame ziko juza mapinki poke. Design huku tunawa kipoke. Tunabaki denge metowa siri zote.
Zimeshika tu makoro na mambuzo na tuboro. Kuishika tu bakora mina cheki kama hora. Na madenge denge denge. Tuko na madenge denge denge. Zimeshika tu makoro na mambuzo na tuboro. Kuishika tu bakora mina cheki kama hora.
DJ Brian, DJ Brian. Machungula, 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 machungula,
machungula, machungula, machungula.
Love jump on the cares. Love boy, dem a love machungula. Pretty girl wind up and dip it low. Some do the step, some do the tippy toe. Some boy selector, you better give me more. Line up in front of it, step do it properly. And be a DJ, I replay it, which is what you see. Dance on a chungulo, don't fret we do it now. Combination and taking over, so let them know.
A chungula, a chungula,
a chungula, a chungula, a chungula,
a chungula, a chungula, a chungula.
Ochungulo ndio dance style bichi. Ina suit tu manze mafisi. Kunja bega then come heavy. Bounce fiti hadi ukai cheesy. Ochungulo ndio dance style bichi. Ina suit tu manze mafisi. Kunja bega then come heavy. Bounce fiti hadi ukai cheesy.
Hii ni another bad one for the youth. East and West wanacheza nayo. Hii ni moto weka pasikando. Tiki, tiki, toki, 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 tiki, tiki. Toke, pole, pole, huki. Dunda, dunda, nayo, nayo. Tiki, tiki, toki, 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 tiki, tiki. Toke, pole, pole, huki. Dunda, dunda, nayo, nayo.
Playing you the best mix of music, this is DJ Tev. For more info, call 0717-270-441.
Ochungulo, ochungulo. Ochungulo, ochungulo.
Ochungulo ndio dance style ndichi. Ina suit tu manze mafisi. Kunja bega, then come heavy. Bounce fiti, hadi ukai cheesy. Ochungulo ndio dance style ndichi. Ina suit tu manze mafisi. Kunja bega, then come heavy. Bounce fiti, hadi ukai cheesy. Ochungulo, ochungulo. Ochungulo.
Cheki hiyo dance style original.
Ochungulo.
Nimesikia watu wana enda mental.
Ochungulo. Ochungulo.
Raba raba. 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 Raba raba.
Rabaraba, rabaraba, rabaraba.
Kila mtu cheza
rabaraba.
Umecheki hiyo dance style original. Inafanya unaka tu phenomenal. Iko juu kama TV ile digital. Uki dance unaenda manze mental. Umecheki hiyo dance style original. Inafanya unaka tu phenomenal. Iko juu kama TV ile digital. Uki dance unaenda manze mental.
DJ
Talaban Washaban. Mziki kakujua ewa kashaban. Ona vile wanazitoka man. Bega kwa mabega adichini man. Pole pole ukicheza cheza na yo man. Ivo ndiyo stu cha chisha man. Nambari ni moja, vijana wasafi. Atari kwa mic, flow kama maji. Nambari ni moja, vijana wasafi. Atari kwa mic, flow kama maji.
Umecheki hiyo dance style original. Inafanya unaka to phenomenal. Iko juu kama TV ile digital. Uki dance unaenda mande mental. Umecheki hiyo dance style original. Inafanya unaka to phenomenal. Iko juu kama TV ile digital. Uki dance unaenda mande mental. Raba raba. Raba raba, raba raba, raba raba, raba
raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba,
raba raba, raba
raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba raba, raba ana watengeneza ngalia zambas zambas ana 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 wanyandusa
nyandusa
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 ana wanyandusa
nyandusa
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 watengere 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 mira kueni tengere
oh
kiwango zo teri teri kuta kuta pungi ya kacheri kama kwa peri manda chungu kana mama kwa kwa utei chungu nikuzeti ni nyandwe adi. Sailas kuna vitu zijai tuwacha. God stroke na mafans madem na shada. KLG na DL malkuta waka. DJ leta wako rake kisim ya jabos. Niwekia mtu next mwenye tawabamba. Masilva wana mwita motangaria. Kanida ajawai ya kungangania. Tongi wao ana watengeneza ngalia. Zambas zambas ana 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 wanyandusa.
Nyandus nyandus
nyandusa.
Nyandus
ana wanyandusa. Rauka juu custom za kachacha. Nikuperi baka kama jena nifao. Rauka juu custom za kachacha. Nikuperi baka kama jena nifao. Nikuperi baka kama jena nifao. Opa upa el. Opa upa el. Leni siku na nide ya
step mwana najua kutwek. Akitwek boy shell ana mbao. Rauka juu custom za kachacha. Ni kuberi baka kama gena
nifao.
Upa upa eh.
Bakawa.
Ali upa upa eh.
Bakawa.
Ali ama dem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Ama nge uso simame ama wainame.
Ah we wainame.
Na basi wainame.
Ah wainame.
Si basi wainame.
Kuna wadhi, phones out, utiaji. Story mob, akipasi wangwai. Buda to the left, na sita padali. Rusha kijicho, usave mbanga. Toka kijiko, wakire kindaba. Chunga masnishdo, na hizo manyoka. Fimbo kwa vichwa, raba utaomoka. Tero topiga, tutembui mipaka. Manzi, anapenda nikimlamba kwa paka. Nimebweka ya, yeah. Wamezeka ya yeah. Madharau tu, wamebeba ya yeah. Manzi yofibi kama jege. Makibwa tumeenda na ndege.
Wanabo, wana bling bling minyo. Wana bounce kama jogo, macho kubwa kama bano. Wanabo, wanabo, wana bling bling minyo. Wana bounce kama jogo, macho kubwa kama bano.
Buda boss alikandwa kama ngano. Kwa mazishi, dio hiyo rogano. Hata una demo de niko na tano. Kikam kuchill, weka weka prakando. Skia, skia, hapa kwa nabiti. Skia, skia. Baby pigwa miti, skia, skia. Nione hizo titi, skia, skia. Baby itabidi. Oops, I'm sorry for the mess. Kama una doubt, kuda wacha kunitest. Leka, 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 leka less. Teka, 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 teka test. Yeah, na kama una bo. Yeah, atujuani
yeah,
anymore.
Ndiyo awa na bo. Ndiyo awa na bo.
Wana bo, wana bo
yeah.
Wana blink, blink, minyo
yeah.
Wana bounce kama jogo
yeah.
Macho kubwa kama bano
yeah.
Wana bo, wana bo
yeah.
Wana blink, blink, minyo
yeah.
Wana bounce kama jogo
Nasikia kukukukukukuku manga. Nasikia kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
mema na dingisha kizungusha marinda rinda lafu anadondo saki rombo sana ringa ringa ebucheza we ringa ebucheza we ringa alafu anadondo saki rombo sana ringa ebucheza we ringa ebucheza we ringa alafu anadondo saki rombo sana ringa
Kimswad nimeingia tuna flow ingine ninataka ama demo 254 waringe kwanza piki na emi jeni kaleche ninataka awote wakamu anipe niteka ni bot juya ile designer wa manga kani ho sunajua kana febi manga weka kinanda niruke kamjaka juu nimesikia demi ya kwa nanitaka karada buda bosa usimama juu kutoka leo we ni mpenzi mtazama acha mambo mingi wezi punguza umama itikia matokeo demi ya kwa ashahama tunapenda demi yelo kwanza designer wa kamba kadim kana haga kama tiku ya jaba kadema kana umama kana penda ikitamba kadem duka safika na penda kwezamba
ema na dingisha kizungusha marinda rinda lafu anadondo saki rombo sana ringa ringa ebucheza we ringa ebucheza we ringa alafu anadondo saki rombo sana ringa ebucheza we ringa ebucheza we ringa alafu anadondo saki rombo
sana ringa atifom niku guara atifom niku guara atifom niku guara atifom niku guara pos guara pos guara pos atifom niku guara atifom niku guara atifom niku guara pos guane cheki form buda cheki rada kuna dance moja kali ujawai rada shika dem kando yako hata kikuara shika dem kando yako hata jicho nyanya skia skia la mareke asipewe tire akidai kuna vile cheki kula inje ujinga makelele peleka inje atifom niku guara ni kujiguara ngoma dopo dinari inachizwa tu kwa nganya dopo dinari inachizwa na marasta mapasta masmata na diwale ma first class dance moja kali utadhani si ma master atifom ni siku chana atifom ni siku chana shika kwela akupe nyuma suka kwela shike ukuta wacha walewe wacha wasere wacha wabonge wacha walale wacha watire wacha wabebe atifom niku guara atifom niku guara atifom niku guara atifom niku guara oh guara
niko sober sometime a video. It to be me black, 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 black. It to be me black, Instagram too.
Stone. DJ Stone.
Apanda kupora fo tetema na masinza maora.
Me to be me black, Instagram too. Sometime niko sober, sometime mavitu. Akiswaga mina lunga, ha, mavisu. Ask how I do, do the better than you. Hey, wame pay attention, acha sili busy. Nikisa ipiga, kauba si tisi. Sige kula yako, ndio unite visi.
Mina koka romantic, neza kwa mpisi.
Wana nita goda, timindo kata goddess. Hapa mindyo board, sika chok chora zote. Niko uptown, tena bado kwa machoche. Anything, anything, lolote, nilolote.
Hapuna mugu wa mazote. Orea ai, ima kushoto ai. Orea ai, niki mangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, nisiba koko oh. Orea ai, ima kushoto ai. Orea ai, niki mangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, nisiba koko. Nyama kwa nyama, sijui kama kisa. Leta change juice, jai tupakia. Nina asali, lakini sinabi. Napenda punyeto, ndio mana sinabi. Anapenda dina, lipata aji. Mazi gwembe, omulila mwana. Wanje bangai, pienga juform ni kubanje. Ni chome kipienga juform ni kupange. Keta keroma sikuje ni kumange. Kuku sutake, unga ukande. Ta unambe kusukuje ni kupande. Niko mavodo, my spirit ni za sande. Orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, ni siba koko oh. Orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Nisiba koko
Mambiro we unaenda raw. Katiloso unakuja na chrome. Na minyozi mepigwa tunandom. Kambioni kuchana tukanjong ah. Wanjiro nikuruki ya kinjo. Kombero nikukembe kwa chuom. Oreo more origanero. Waiterero tari ariganero. Oreo more origanero. Waiterero tari ariganero.
Orea ai, ima kushoto ai. Orea ai, niki mangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Nisiba koko oh. Orea ai, ni makushoto ai. Orea ai, ni kimangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, nisiba koko oh.
Ina kodoga kwa onegiaba, onegiabura. Ina kodoga kwa onegiaba, onegiabura. Rodi wa murango na madama track sana. Ana 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 turi yako sop sana. Sijacha kure dana nilitama sikio pamba. Kuvimba kicho micho mali bigi wanakada. Nilipenda shate sana mkako sadi sta shahada. Nilipenda ikuu sana malaka nibiagi mbote. Matemi nkaekewa kwa kiroma na mogoka. Na badu tukipatana wanade kushikiwa soda.
Orea ai, ima kushoto ai. Orea ai, niki mangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, nisiba koko oh. Orea ai, ima kushoto ai. Orea ai, niki mangoto oh. Orea ai, pita orosho oh.
Mavo on the beat.
Saitani, awe. Chena life yangu gaze. Nishajua gondo faze. Kila mtu mita bazen. Just on the water.
Kanisani, kani come up justice nimeuma. Vijana kutoma joi uuma. Jesus wept, amini agathe, you forgot that. Sema meni fanyike, ki forgot that. Blessings imuagike, ki unadhari. Msitulie tutajisha. Jesu ne muadhani.
Nekango tabie.
Na ne muadhani.
Kotabie.
Jesu ne muadhani.
Kotabie.
Na ne muadhani.
Kotabie. Jesu ne muadhani.
Amen.
Ne muadhani.
Amen.
Jesu ne muadhani.
imani wege theta sokera
Supa na kuni ndogo na mbele bubuzela
Para wigu no tumeleta madhena
Kuma mkemba Kumbe 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 nda mkemba Kumbe 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 nda mteka Kumbe 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 nda msesa Nda mkemba Nda mkemba Kumbe 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 nda mkemba Kumbe 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 nda mteka Kumbe 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 nda msesa Ni onda mkemba Sijiwi kikuyuba tu msupa nekarogi ningori Ano fiti sana mnyama pori Chori apigwe miti chama sori Joti imeja ndani ya lori siwori Masaya kiwandere ameja wanamori Kadet nikos mitafika apo voi Sina holy spirit unilikulanga joy Weni lele ama vajona kerere Peke ama chupa ya shere Chege ama muangi ananyege Mwewe ama kuku joni mwere Zako azishiki adiwekewe mchele Supa na kuni ndogo na mbele bubuzela
Inaigwa mani wege theta sokera
Supa na kuni ndogo na mbele bubuzela
Taro wigu no tumeleta madhena
Damkemba Kumbe 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 nda mkemba Kumbe 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 nda mteka Kumbe 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 nda msesa Damkemba Damkemba Kumbe 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 nda mkemba Kumbe 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 nda mteka Kumbe 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 nda msesa Damkemba
Missy Patrick lakini na ingunza Sweda zibani kakeja na iguza Tiwandole jikune ni kama funza Dempoko vaja kuna kitu tanifunza
Legeza kitanda ni jeneza Muto ni saf kitanda toweza Sumo kikando hapo utameza Uko wet kango ni nateleza
Kikiza zeze hapo buda ni tacheza Chapa ilale ex wako ni kalesa Yato sinyoka unajua ikolesa Ni ato mpuna venye buda utatese
Supa na kuni ndogo na mbele bubuzela
Inaigwa mani wege theta sokera
Supa na kuni ndogo na mbele bubuzela
Taro wigu no tumeleta Madena
Kumbe 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 nda mkemba Kumbe 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 nda mkeka
DJ Tev DJ Tev
Ukinitaka na nimekata jua niko maji 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 Zikishuka na wana miss jalis jali Jalis jali cheki cheki ukinitaka na wana miss Staki 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 Ukinitaka na wana miss Staki 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 staki
Una leta nguna dunda na uteka funga Mina kuchuno yonguna na bumba na dunga Afite kwa nakabuta na cheze wa rumba Pata ya kule maspambo zimekuwa unga Umeumbwa, umeumbwa Kama goku mefika, stai turi pepeta Manyumba na tildo na teveva Jume stunya kuliko nye mebeba
Kata juwa niko maji, 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 Zikishuka na wana miss jalis, jali, Jalis, jali, cheki, cheki Ukinitaka na wana miss taki, staki, 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 Ukinitaka na wana miss taki, staki, Staki, staki,
Na kata kata dania na seti kwa kinyaru Kachumbali raru ukimanga kina nyambu Nenda fisa fisa kipara kama buta Tuta, tuma, shika, ukuta Tingiza maduba mdogo mdogo sina pupa Adiche aluta masinjeri tunanuta Ukata kutaka kwa katatu kwa bukla
Ukinitaka na nimekata jua niko maji 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 Zikishuka na wana miss jalis jali Jalis jali cheki cheki Ukinitaka na wana miss taki staki 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 Ukinitaka na wana miss taki staki Staki staki
Supa pika nkam kwa kon Kule pizza dundu na mbosho Mindu kinda jaba kwa mkoko Na ichuma lazma ilan kwa kon Dididinda nyanganya dundu Dididinda nyanganya Ukauta na matinga na chondon moguka Na matinga na chondon moguka
Ukinitaka na nimekata jua niko maji 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 Zikishuka na wana miss jalis jali Jalis jali Ukinitaka na wana miss taki staki 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 Ukinitaka na wana miss taki staki
Kuna venye anawashwa Sidai trust nitachapa na kishwashwa Inapaswa, hiyo kitu unapaswa Unapashwa, kisha dada unakatwa Umekatwa, unamuaga Shwashwa, kwenye counter Ama ndai kwenye dashboard Boy wa ocha nishafika huku nai boy Anacheza ndede kama tribe ya makoi koi Kama hana boy, unajua ata baitoi Wako wengi joo na wabeba kama Willis Willis
Kitchen, what,
Kitchen,
what,
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 nika 7 nika totoka basta kakondede nime come na masike na manyege nime dope ma viagra matembe hey, piga magoti upoke baraka kishu chore saba hesabu za kijanja piga kitu ilie tu matua tua picha ya pezoe kitu che kitu na rada weni hona kujua jua na hii kuni umekaushwa na jua jua ako free kama cd niko shua usiku zilipuke tu tua tua hey.
Sedi rive, lipua duta Lima na bunduki, lima na bunduki Sedi rive, lipua duta Lima na bunduki, lima na bunduki
Pom pom pom, pom pom pom
yeah.
Oyo boys anapenda pom pom
yeah.
Chum chum chum,
uh-huh.
chum chum chum
yeah.
First date anataka kunitum
uh-huh.
Anasema nanitaka so soon
yeah.
Ananipenda venye mtoyu penda cartoon
uh-huh.
Nime mtambua squeeze mina mwita tycoon
yeah.
Alianza kula vitu tamwaki wa class 2
uh-huh.
Squeeze anajua stingo mpaka za mababoon
yeah.
Mpaka za babu, uh-huh. acha ni come through
yeah.
Acha ni kae juni kupe vitu
uh-huh.
feel good
uh-huh.
Yeshimu ina meza msumari
uh-huh.
So tulia urelax usijali
yeah.
Nachunga usimu age uhai nataka feel nika unazirai kabla ufike saka kangwai
yeah.
ukisha rudi mtawe jidai pongi na ngwai taro hudai
city ride lipua duta lima na bunduki lima na bunduki city ride lipua duta lima na bunduki lima na bunduki Bakora bado ni magical Imenyonga dice imeenda shule eh. Ka empress ina dizon Ka kupike bamba ndo chuma ifike mwisho ai. Ni ile idha ya kuchotana Kunyonyana na kunyanduana Yokisleki na kubafua Nanga so good itabidi tumenya kuwa kurarua Yani kakana kene Denya kae kubindu kalange senje Kama nyile paruti ya betalu chembe Denya kae kubindu shiko mwashene Nanga so good punyeto ni taida Ma standby na wapele kama choma umwana nyambiranga pumzi mubaika fu 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 seti ride lipua duta lima na bunduki lima na bunduki seti ride lipua duta
DJ Stone DJ Rock
lima na bunduki lima na bunduki
DJ Kev DJ Kev
kaulunga mambili tatu minafunga eh Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula
Kipula,
hey, Kaulunga, bao mbili tatu minafunga Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula
Kipula, siyezi kuwe tu tribal Tuga joni pesa buda jomi ni tribal Inaside pakeja na maina na daikol Manjiru enda kinyiwa na daikol Na mingi omesi hakuna pass minafunga Hakuna rambe misi yolunga All webcam lakini si kwa chakula Rada ni masosho la chorea jo machura Kuliwa mada shiro pale wa bebe skilo Zika shika zika nice utata ni zero Hitman badman kare kotero biro Kotero biro kare kotero biro Kema langwe from dislikes and blue ticks Tangu get atako wakadai ku get kiss Duli get asa yu wana give peace Wana die benga ni mechiku liko Netflix
Kaulunga Bambili tatu minafunga Kaulunga Makeki kawa tatu nikipula Kaulunga Bambili tatu minafunga
Kaulunga Kongo Zangu zimishika niko ngango Kongo Zangu zimishika niko ngango Maongongo Maongongo Zangu zimishika niko ngango Maongongo Maongongo Zangu zimishika niko ngamo
Kwa tepe kwa tumakule mboro Na kanyonya kanyonya kiroboto Funika senye geto mabatinu soro Pes kono kono bila nyoko nyoko Konyagi koto koto tribe wa joto Shingo niki sling dole niki ngoto Mudheru kubuya kuchapa tumboto Bim kibao kishash msokoto Ayayaya boritu ni makonglo Kimangoto kidosho apewe gonglo Kocho kocho gonglo gonglo Wangi kako kita kunitoka gonglo
Wapi dadake dadake aje apa ni pakati Wapi
zimishikani kongango. Kongo. Zangu zimishikani kongango. Maongongo. Maongongo. Zangu zimishikani kongango. Maongongo. Maongongo. Zangu zimishikani kongango.
Sijone simba na unogopa burukenge. Mawagido za geto ndo zinajua unenge. Kondiko za geto wezi katata na wembe. Na gushodo wa geto atambui para za matembe. Jaba na kikrest niko lembe. Kanjoti mdogo mdogo na ipil kama embe. Zangu zinikembe. Nilole kama yai zinisho iko na pembe. Nafana na malenge joi tabidi ni perembe. Kaende kaende manoti mbichi zinakaa tikiti za rege. Ndo venye daily napitia pori za wagenge. Wanyonye wanyonye kama peremende.
Wapi wapi dadake dadake aje apa ni mpakate. Wapi
Kongo. Zangu zimishikani kongango. Kongo. Zangu zimishikani kongango. Maongongo. Maongongo. Zangu zimishikani kongango. Maongongo. Maongongo. Zangu zimishikani
kongango. Akakanguna ni kamali ya omare mare. Ni kamali ya omare mare. Akakanguna ni kangale ya usheshamane. Kangale au shashamane, akakanguna ni kamale au mare mare. Ni kamale au mare mare, akakanguna ni kangale au shashamane. Ni kangale au shashamane.
Mami we ni mali siyo mare mare. Nani ya dera kama msumale. Niko na wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi ni shamare. Mavela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stella ndokwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshi kapela.
DJ Brian. DJ Brian. DJ Kev. DJ Kev. Stone.
Akakanguna ni kamale au mare mare. Kamali au mare mare, akakanguna ni kangale au shashamane. Ni kangale au shashamane, akakanguna ni kamali au mare mare. Ni kamali au mare mare, akakanguna ni kangale au shashamane. Ni kangale au shashamane.
Adam na Hawa pale Eden, wako majan madawa wanashashangale. Wameshikwa na njana shindo kule gani. Na kuna nyoka inamonyesha kule katikati sare. Staki na umahi chakula ni ngori. Imebarikiwa sana lakini ina ngori. Nyaku sare siku mari mbogi siki munyoski. Nani bush ina banshina ili ya Moses.
Yekimon, shafashi na bosho.
Yekimon,
nidete kigosho.
Yekimon,
garedi la shoro.
Yekimon, yekimon,
yekimon. Akakanguna ni kamali yao mare mare. Kamali au mare mare, akakanguna ni kangale au shashamane. Ni kangale au shashamane, akakanguna ni kamali au mare mare. Ni kamali au mare mare, akakanguna ni kangale au shashamane.
Salma puto acha, oya, usipende watiaji. Niko ngaji, niko ngado, niko maji. Niko fly, niko so katikati. Natoka fabu, tacheki pati pati. Baby, kwa klabu ni hati. Mi upenda mama ma fati fati. Mi ujana mogo kasi mambati. Just give me five, wacha wasi wasi. Walindai tuko nje. Kumbe tuko inde, inde, inde. Walindai tuko nje. Kumbe tuko inde, inde, inde. We wash. We washa tu, kumbe tuko inde, inde, inde. We washa yeah, tu, kumbe tuko inde, yeah, inde, inde.
Bazenga, niko eri ya kambwa koko. Nina nyoka ndani ya toja Colombo. Ukifika ligi niko ndo utano bro. Kuna vitu sezi fanya tani kio pandoto. Kakucho mamboto, kuches kifodo. Kunyima na lolo na kudim kikolo. Step out all black kama blade na zoro. Wasani mabani trap yo kwa soko. Kiset no kipaf no kipas bila zoko. Na cover nisha chora form joke kiloko. Koro chupu hapa kuna kopa nani. Alinishuku wati nili mwaga ndani. Plan A hurricane, plan B tsunami. TK nasonga gana kijeshi flani.
Nipe, nipe, nipe pus. Nipe, nipe, nipe pus. Class 5 science ilikuwa na njaro. Kutonyosha vajana ndani ya daro. Mode ameweza kivako. Mini ingine naona hiyo mtaro. Ukona didi kwa bonwaro. After sex ukador kwa wheelbarrow. Story zangu za mitias kwa ngichocha. Netaji warranty nkisu pate koma. Alejandro, Mr. Bakora. Ulizo bako alikuwa gofa. Choza kumita hukwa na aroma. Aroma ya kishada. Aroma ya kishada.
Walindai tuko nje. Kumbe tuko inde, inde, inde. Walindai tuko nje. Kumbe tuko inde, inde, inde. We washa. We washa tu. Kumbe tuko inde, inde, inde.
DJ Kev. DJ Kev. DJ Stone. DJ Brian.
Ay, 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 ay,
jegi. Uyo dem mana jegi. Ati cheki hizo njegi. Ati cheki hizo njegi. Ati cheki hizo. Oya, oya, nifoka master. Na bonga chafu nika nimemeza dust. Oya, oya, nifoka master. Oya, oya, nifoka mfoka mfoka. Na bonga chafu nika nimemeza dasta. Na bonga chafu nika nimemeza. Oya, oya, nifoka master. Nifoka, nifoka, nifoka. Atisiki hizo njegi. Minapenda hizo njegi. Uyo demu mana njegi. Atichiki hizo njegi. Atichiki hizo njegi. Atichiki hizo. Oya, oya, nifoka master. Na bonga chafu nika nimemeza dasta. Rungu strong CD yangu huwa plaster. Sika maraka kama projo za gava. Madem wengi kama Solomon. Ukiwachwa basi Solomon. Kama David Buda mi Houston. Kanibash nikondani kama thong. Nikimkemba na mwaga mada mange. Akiteta na kemba dipodake. Abdala kasi mama peke yake. Akona haga lakini aticheki hizo njegi. Minapenda hizo njegi.
Na zinasa tu kama keki matwins mina zipapasa kila weekendi already. Nisha simama mini mestedi majegi zimesimama kaeva ready. Mdem unajegi mbaya mbaya na wengine wanadai kuzi haya haya. Umebeba tools wamebeba waya waya. Ukifika mdani wanagwaya gwaya. Ah, kima ting ting vile zimebonda. Zina size bigi mina shindwa tukubonga. Baby aheri bi ibed koda. Kaaneno jegi inarosha inyoka.
Atichiki minapenda hizo njegi.
Nani hapa na ile kitu? Ken Reize. Nani hapa na ile kitu? Chifoti ya chati. Na hiyo kamba kama it's cordless. So suna na wakin, wife si useless. Sikuzi ni na spoti Sahara ni some the best. Neze ifanya tena, kimbrezi me do the best. Nime self and die, mii niko mifu. Juu ya uhai, mii niko grateful. Wana sema half empty, mii nasema half full. Juu nangala where I'm going, mii niko hopeful. Na fula, napenda tempo ya dufula. Magic it comes speed ya kona wa full. File ni mluya na mpahia kukufula. Nasema,
akilezi unakuwana wonderful.
Sugua gaga, sugua lady dada. Sikuzi ndani ya club hata wana thoughtful narudisha wa Kenya dance floor wanashukuru wanasema they are very thankful. Nani hapa na ile kitu? Nani hapa na ile kitu? Mapolitician wanafanya kazi juu wanajua sahi wanataka ile kitu. Nina mto idem tena beautiful. Mistari sahi lazima niwe careful.
Dati ukweli ulisema hivu.
Nijua job tu mam, usidhani na wafuli. Naifanya kizi na inatoka powerful. Wanachekuduka mi wana sound awful. Hawanuwezi ya wawasani bado kwa stage na wafanyanga ile kitu. Ukona dem na bado unahanya ile kitu. You never know mpaka ile siku. Hata henda the best things in life are free. Kona nge street sipo wa mina baki faithful. Nani hapa na ile kitu? Nani hapa na ile kitu? Fanya kolabo nikaona wacha tu nitafanya remix. Piga selfie clear si lazima uchome picha chani kuombe. Nani hapa na ile simu? Sikuzi club ukienda kwa dance floor watu wanakuangalia ni kama we ni cheesy. Vera Sidika akitwalk na ingoma atakuwa ameifanyia ile kitu. When I die no moments of silence. Pigeni kelele my fans wangu cheerful. Rezi, 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 Rezi. Crazy man toka siku za S2. Henry fan toka siku za O2. Tumia sidika uko ready. Wacha zile za
nani hapa na ile pitu?
Nani hapa na ile kitu? Nani hapa na ile kitu?